mazibu kuwa weta mbate mbukwe yeviro uzo babo tuse wala jagulwa nekoko yange chukuru vajikwate kuyuliranu watuta mseku manzi manzi buja mungu za siva kumumwa yuna tuse kano magiru uangajia katijidio kakukuni katimati ya kuwa kumuma mkamuliranu wasiwengeto iteko mutira teru siku wa mungaru ona tuse mundu chimuli mkumbale wandakani mwana watulija sura tuto kwa galakiru kubye nduruwe yembala porango tukai mbatiga genda mkuru karano mbuke zendi tejimuto sungandi ya omu za jambate kunjara kugira olina maza katemagana nga siliva ate likolo lyambu zingeri mutambulo digida ni bakyala banna balumwa ate babasajja bali kujjano olina eddoboozi lyempolampola siritenda olaba nange sirinyiwa katonda lwe yatonda gwe yekkanya wabula kakamugogonno mukisa kubanga waliwo abalungi ate nga bangeri naba ne fule mu feesi yankobe waba ne feesi n'olaba engulu n'olaba yanyirira ate nga wanjokyo kyokka owange yawundirwa ddala namagembe weeyagaza nze mu ngeri eri entuufu guru omanyi sigara mwagala kufanga ndiawo kuluno samoya wachi omunwe nasula ndawukera nengera nga ndawuka olwokubeera kwesala mwanjala abaala bembasasa baali bange yambusikula kandabeeyakula bwasula enjala ono ddaali mweyitira nansiku lwange yambumule ndwadde ze siryogera waliwo eyagenda n'amubuulira ebijweteke mubwennakwano ono neegigugaba mulina emitima egibawa jantama naye mbasese mwebale eggadi bw'oyogera ku nze omwaka lwaseka tebeeyalya mbwana saali wambiru namwabe epanka saayita nkoto kale oba gye nayita eyandabaaluwa yayogera ayogere eyakalya ennyina kwata mukula mpadde zandola n'ebyakabaka nzudde byangugu